Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Aljumare jitti lewru mars hitane 2024 sekerabe to modom hedaade hejjuji amen dile lindi mangal mudum fu andomi chalmin om sanne bete hande nyaloma ke enado rawbel bele adnar allandu ana wondi yambinede nyaloma hande o do woni 8 mars en wondi yambinede wakati mo rawbel hewbe kanyo en ka holiti titalaji mudum en bangal numugol fayotto suber watere nukuleto gullirdi lede amen ji toto minoji chapantati litre essence won ko doma hitande le lewru ramadan do yalla ku taygol kurangol an haba buita non holtiri wiide horebe fedde idem so yogabe kam en ga holti wiide wurdo le galliji muudi e tiddala modo ana hem wobbe kam en ga holti wiide kam en ga yata hen tiddala fu hodo fu woni nafa kan e kutteje wurdo le galle modo ngam bedade fam e le journal amengal sekrabe hibibe don sambe kabaruji dum jomani on bete hande bismillah modo le hedade daranade rewbele be yella ko be tewto ko ana hebe no yawir dum sisil mo be cubile hitande 2024 fewde e yam nyaaloma ke enado yambingol hakkije yambingol rewbele bele adnar allandum le or ngol do yambingol ana wada hitane hikale wattu mo seriawol mabingol nodirta loi 052 dum woni daronto do hakke rewbe yella be keba nomede kan e subede wattede le gollirde le leedi amendika ana wondi fewde tiddalaji kewdi yimbe le hewbe kan en ka holiti wede ana yidi jati dewte tabbe bangal ya taw dewte tabbe yalla kadoji yano ngoji ngatte fewde e rewbe fa bedro den fam kedde Ousmane Nyali Boudji
le mali ko fawi do kabaru sariya nedda ko e golle won ko yeso kanon bali kuminida hakkeji rewbe ko li tvde yodum habo kango jukkinede wadede nyande fu pate jate hono ko hasindina hebama hono misalu sariya nodira do loi 052 le ka sariya ama kale hitande 2015 bantare portal woni ko huncana hore bangal nomugol e wotugol le mali le dubi dida arandeji e gol tabugol jaboji kebadi ko yata mere en sappo kebama yo rewbe ko buri noga e joyo le temedero lati ko CR municipal kanon dubi chakitidi di kasariya loi 052 tabgol mudun seli teddinede sanne don ko mimsi bale kuminida hakkeji rewbe tiagalun masibaji ngatteede fewde e rewbe beydi hebude sembe le leydi meden di hono gaddo le lewru octobre hitande 2023 debbo goto baro dubi chapade tati jom sudu mudun taji juude mon didi fu tiagal dugo gadugo hakkunde mabbe dun wadi le deyande tori koro bugu le kumin joy bobbamako fadi masibaji chela gofarnema o bamino dabere le hitande 2023 holtinde wida won sariyaji pamadi yalla wadobe di masibaji fewde e rewbe anan jukke farde di sariyaji tabede humni ba hakkeji bibbe adama en kolliti wida wadobe di golleji jukke fa nawa yalla di masibaji bondi anan cela
rewbe em ardole ba lamu banka sanale region bajangara hewa sanne be rewbe le didom tan woni to ardo em gollirde nokku o hodum fu sabbi bini dum fa keben famtare keddum kejjodo amen gombe le nokku o gondole nokku o don adama dile tuku ko heban em do hendo festan Ousmane Nyali Boule Omar Wagelo
sara visi local community bantar debbo su ko e galle kanya direction sud l'école woturtan woni do rewbe ardi rafi potal gal himbe bankas pamay
nous avons le niveau
miden jugi ande atan wakati ji fe lami do nokkule de buramin jangude rewbe lebe ko buri hodi fa tam be ngana jangube do bankasi do dum ko yafa so wana do be rewbe le tinni be sanne rewbe lebe an bay gulde gulde di kalfina fu
elles sont à la hauteur
fede rewbe maunde gonde bankasa holti wid rafi potal kunde rewbe worbe yo nyaw gite non wana nyaw redu horeje kafu madina gindo an darte erebe imondaro ngad e bodi muben fu yalla ana lamo
el ne sont pas impliqués
rewbel be ngatali hen koyde mabbe sinabe jayono no be kani wadde imma daraji fu fota rewbel inde anditembe yalla na kewta place djum
leur place
e wi mako rewbe ana kanta wede le nokkuje dabereji bamete sabi darne muben ana mauni sanne do yirwere nedako wonno ko adamande le tugo hebene studio taman yude bankas
odo mai tutu hakkilaji modon fudo jido kabaruji do hello amen Facebook na do compte X mom dirtano Twitter ardo en mangal pad en leedi Mali Niger kan e Burkina Faso holti weda warafa darna gubal ngaro walfa habo fewde e terrorisme o le ful sahingil be koliti dum tagal batuma be gaddo jeegom lewru mars hitan 2024 nyame le leedi Niger wala fu ko halta bangal hono ngal do gubal warta fa tawre hodo ndu warta hono warta fa do juinire taygol kurangol ka waram uitaade sanne le lewru korkanu nom holitiri wiide ardo em fedde edm be koliti wiide ko yottoto litre essence chap milioji chapantati won ko doma e lindu do lewru dum wadi be koliti dum yeso himbele nantino be kabaruji kenyem fa bedro den famu kedde Omar Wagelo e mi hore
edem hidiraki asansi ko hanti wajibi sedo ko min jogi ko min gattuna dum hakkille nyaloma fu ido yo halaji directeur general fedde edem de kanko noddirte Abdoulaye Djibril de lew ramadan do wi be garan yeltin le hin dati
nyala sertam hijji hakkune amem lewru himme yurme ta igol kurangol yo hune ko sugili sanni malinkobe fa quran o heba nafure yimbe le nawtortobe dum be mide anni iture dati di malinkobe andata ele mudum mane quran ta etato mu em mane o warta dum waran tar sababu fiide dabereji fewre e majjum yalla be keba wadde goleji mabbe ni no wodi
fa dido tidalaji kebene jogala kanko lamido fedde e demde o wi wajibi sinabe keba asansiji
lamu leji ndi hebi gasol liti milioji chapanay didi milioji nogay didi euro leji niger milioji nogay didi euro leji togo leji rusi hokkimen dum fewde e lewru korkandu liti gasol milioji nogay e jetti wartata weddo bide ngondi fiide dabereji di min bawi du fu yalla edum hebe ede wakati adugol majji wardire nokko odo jokki
wattu jona fedde edemde ana haja ko yata e siterni ngaji wina e sappo e go kebbintedi asansiji le hitande 2024
wurdale galleji mawdi so yoga en ko yoga kanyu en ka wala futti dala ko yi hem wobbe kanyu en ka holti wede hunde fu boradum tidde hakkilaji malinkobe kanyu ka an fecci sanne bangal mudum fa bedra den famo anni ko christian dako hebani em do hendo festan Omar wa gol Usman Nyali Buji
yoga yimbe le anton kay kuliti wide tawdede e galleji mawdi dum wana ko yafi sabden way latal sababu so ciara fu wada hakkune modon wobbe do kuliti wide dum nafa jati kebbe be do yimbe le ko cifi do hen
na famu dun so tawede nokku mun kasendu dum wadan fa biira sukabe ma fa gasa sini on gon le galle mawdo jam won dewral won e bibbe galle fu yimbe fu ana jidu deri sini a yalti le galle mawdo wete akudaado sina heddege du nyande fu a yan torraji basi sukabe mata sukabe ma do atawan gala deno dum ben
ko wadi so sukabe handen jida tawede galleji mawdi sababu mudan heewi sanne non kanko no dottido Youssouf Traoré andan do kabaru final tawa holli trivide
l'éducation
margal woni ko wayliti didbel mudun jamarande mon fu hore mudun tan hinnoto joni illaka e wobbe fa himbe fu gonda le galle goto arebo de hakkilaji en joni ana certi arande robe ana ballondiranno ana pamaranno du
c'est sans problème
o danda kabaru final tawa holli tiwide ko wakkati fu njeta gorko e debban kaba ko tawon wana le galle mawdo be ngoni be ngala yimbe le mbaaje todobe dun ko Christian Dako hebini si jottamani sigaso
mani yo projet fondation Hirondelle do malido mo faba mudun ittira leleede gouvernement Suède Danemark Suisse Royaume-Uni kanyum Union européenne et coopération espagnole
le tede pamako ton jaada le nyaloma hande fu a tamam tundi ana joodi dum lati kele galdamal galleji lumoji de fayeto le bolin dum wondi wadde le wakati mo kanako be leedi amende holiti weede uddi nukule didi to nyamarde yupete le bam gendi bamako do woni min nakura kanye e lafiya bugo yimbe le bamako be kanyum en ka wonko sifi e do majjuma anni ko lalle tangara hebani am do hendo festan Omar wa igalo e sita sidibe
be do yimbe le an le tede pamako do hono dende no dir san fil la fie bou kanye sebini koro be kulliti metti mabbe sanno dedo tunele ngori
nyama ko ko na yantoro
mes tampi sanne sa nyon non hande wala futo en nyama tippete kasin mi kalba mbugo jodimi sone halna gonga nyamarne hewtun amen kutiji sattudi homa fu an ande jati wiide nyamarde ana natos hewtun amen nyabbilaji to menenga la fie bou mede tampi sanne sabe tippa ko nyama no kuji amen ga to menenga sebini koro nyamarde ana mate dama galle fe da mudun sa porton de nyamata wala homa fu ana tippo de nyamarde no muyi
nendo duda bela
kanko noddirteedo Dilima Jara odo hore galle mum min kawrit nokko noddirteedo AC 2000 o mo joggi jamdi makko tundele kewde ana lay hen o holliti wi deedo tundele no gori nyaloma handen o fa keba njoppa dun dum wona ko yaafi
menen porto be nyamata no men wona fu nokko to tippoto be nyamata nyolmana handen watti goddo non medde yame jippi be nyamata fa nokko noddirteedo sama nyana medde botta barko kebna nyamata goddo temede nay aranno ganyulo handen cogumudo jippi gen sedan sa nokko fulat kasin jung amato me tippoto e nyamar mere tewtro gouvernement tinno fiat dabireji yewnam nuko goto to de nyamal hebta tippe
la rotambulo hono
do meri komi nayoba do pomoko do be kolliti fa hande tunele i wojile cuddi yo tidalaje mawdi le odo komin be ngadi no dango fewde yimbe tinno kayba no juppirta tunele de yalla bantude de ana yafa
la gestion des ordures au niveau
le nuko aminodre komin kattido hebde nuko to nyamal tippete ana sugul amen sanne sabe nuko goto to de nyamal tippete yo bangi bangi den on nuko du uddama sabe nyamal fu susa yipper on nuko kasin jamar fu fama wit ni tuni ana nato sabe hewdina amen nyabbilaji kewdi du ana torra amen sanne
beaucoup de nuisances
nokku modum no detta numu bugu do be darni wakkati jono o do nokkana wara e hectare ngaji chapande joy e goyi dum wuddire gallure bamako de ko yata kilo ngaji debbe don tan woni do tunnel de fumbay hawrnede nyaloma handen o ka dum e tede fu kanko no detta Oumar Konate andan do kabar labal do bamako do holli tiwide o do nokku rewata sariyaji
sen numu bugu kela di
nokku no detta numu bugu nyama geni bamako fu ton yata tipie me wadi lugan goji me jebe handen wi o nokku du nyamar hana jippede ton kasin sab naati nokkuto jamar ko heemu do jodi handen nyol man handen medde wonde fide dabireji jewude faral lam numu bugu to de nyamar han tippede yo huna watra handen ko wonde golle mon jaati
terme de infrastructure
fatune le bomo ko de kebene jogala le 3 lewru janvier jabbinondo wakande boto ministre embe wadnonde be kollitir ciagal nokku mo no dirta numu bugo be garan wadde nokkule godde kasen do tunel de kani yuppede misala nokku no dirtedo jalo koro bugu
le lewru korka ka sijo tamani waran waiti den o gollirtani on garam hedaade kabaruji amen di fu bande sappo e go o lewru mars altinere yaade alam wakati yambe sappo e jeegom dum timma wakati yambe sappo e jetti kabaruji nanti ndedi betede ka wala fu ko waiti te mudum on wawe hedaade di bande wakati yambe jitti yaade wakati yambe jenes ke silmaji chapantati sijo tamani ana duhono alsame en fu alla newnu korka ka takirabe hidibe ando do mi kaddate kabaruji amen di kikedi bete hande hono no andirdo on baye heda dido kabaruji fu do via mo mere mere ngadan 37321 du on gadi télécharger application amem studio tamani mere mere du play store fande fe no ko sera yotir amem dana wodi sarabe hewbe kanyu en ka holiti wede anda fu hodu woni joddar so halda e suka mudum sisil magazine amen nyaloma hande o do majjum yowi le nedda ko leede amen di sarabe hewbe kanyu en ka holiti wede suka hasindina suka an hana andine no kulleji di fu ka wobe kanyu en ka holiti wede an andi jati nafa ko woni e joddade suka mudum so wajodum be holiti wede wom dati kewdi di be narto to yella suka mabbe an haba biira de fa gasa biirobe fa yetto himbe la andan be kabaruji bidi di e nedda ko do ni psychologue en ka holiti wede sara ana hani joddale sukabe mudum hal wajido e mudum em no wodire tawandu be kalda e mabbe no boniri be goddintina be do e karanga yitelingi fa be do den famu e do magazine o nyaloma hande o kede Ousmane Nyal Bouli Kane Oumar Waygalo e nyalle jam
sarabe yogabe quality wide pamay nafa joddade haltidinde e suko modon kanon yogabe dulla nafa modon anaga dum dum fambira sukabe mupen kedena sarabe yogabe wombe kai yoroso to minya bamako e bankas
antan mer d'enfant
ay hana haldu e suko ko hebi fu sabi de sa hebe tan jom lato suko lalido so wakkal fada halde mudu andata soboy mada tiddinta madu do kai do min kamide halde sukabam sanne sabi de haldu e suko mudu non watta so pami niron so kokka dum mbirki lobbi min mi debbo non mi de halde bibba rewbe ati dibe kani nangude sabi de saaje gorko ka yaltan yoppo don rewbe
sukabe be min kawre le leydi me andi kolitiwide dulla nafa haldude e sara mudun hakkilu mabbe joddade halde e sara mudun be dan jingu teddengal e denago kana jogabe mabbe koliti mettimu en wida sara be yogabe ngala wattu tawataake hedde mabbe
wi jesi a rosu
yoro so do ngomin min e sara bam min kaldata wakkati fur min gajjitita ko do min kaymi de gajjido e sara bam sanne e be kalna kambe tidi kanmi nangude min de jida sara bam kaldi am fu atan kabaruji di tan wodi na kabaru lobo na kabaru metudo min innam kanyum woni gidam mo urmi fu takkindirade on hokka kam hakkilaji lobbi o gidam mo mi habata hono mudum
c'est mon maire amayi di monde
c'est ba hakkil en collectivité joddade halde e suko mudum ati jokketedi ana kewi e Ibrahim Jabagate docteur ko wete science de l'éducation dun fuddan gilla suko ana famdi ka o mo mimsi ko sara be wa paydun hande do nate golle bawdo wadde kuteji do suko juti neybi
l'absence de communication
ni jomu selay wasude halde suko mu wakkati fu ina way wodude kutti kewdi sabde suko ronkan fande dati if khani nangude ina andi nyaloma hande on na hani wattante suko mu hakkile sanne fu fotano ande kesse be ngorino joman way yide kabaru jukku tawe ko wana gonga ko way bunude gonda mu ron kan
la realite sociale
gonga kaltital hakune sarabe sukabe nafa ana wodi e mudon ka dun hana had e halatan e wi gida way galo psikologo sarabe anaka atade suka mo bentin no ketino dum ben dun ko fawi do joddade haltide ko jogi nafa tawe masiba fu watta
haldude suka muɗum wakkati fuu yo hokkude suka muɗum hoolaare, a hokkat ɗum hakkille, pamminaa ɗum ɗate lobbi ɗi haa nanngude. Ɗum laato sabaabuɗum so suka ɓeyda hoolaade hoore muɗum, a tawan fiis ana hakkunde banndiraaɓe muɗum, ana waawi halde. So taamani kala siddu ana waawi amde haala tawi heɓa e tiiɗo Allah fuu.
Psychologue Guida Waygalo ɓeydi wiide rafi kaltidal hakkunde saaraaɓe ɗiɗon ana waawi waɗde torra banngal yirweere suka. Ley majjum o limti joomum ana waawi hulde banndiraaɓe muɗum, rafi hoolaare ana waawi heewtaade ɗum, naa du heerninde hoore muɗum sera hono ɗum e nanndoore muɗum. Batte muɗum juutineeɓi o suka ana waawi laataade bonɗo sumbu, hono laataade jaroo dorogouji, naa du banndiiru. Ko ɓeydi wiide